kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Mambo makubwa zaidi ya niomba. Unaweza,
unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa.
maisha. Mungu unayeweza mambo yote. Hallelujah.
Unaweza, 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 Bwana. From nothing to something. Woza, woza.
Oh, Baba, niguse,
niguse,
niguse, utayarejesha kwa roho wako. Yale yote yaliyopotea utayarejesha kwa roho wako. Kwa roho wako. Kwa roho wako. Kwa roho wako. Kwa roho
Mwambie Yesu niguse
tena.
Come on, Dar es Salaam, win.
Niguse tena.
Say to God, inaomba. Oh,
niguse tena.
Mwambie Yesu
niguse tena.
Niko hapa Bwana.
Niko hapa Bwana.
tumaita. Tunaimba pamoja. Sijiwezi. Come on. And mahali pote. Sikupata. Nategemea. Unikuse tena. Come on somebody. Unikuse tena. On the street, desperate for a touch, like the woman with the issue of blood. Only if she could touch the garment, only if she could touch the garment. That's desperation kind. Like the deer pain for the streams of water, we pain up to you. Would you be able to express that desperation if you really, really want it bad? That the new fresh anointing for the new year, for this new beginning, this new season, just stretch your hand to God and say nikuse tena, unikuse mara tena, sitaki ya jana, sitaki upako wa jana, nataka upako wa leo, upako mpya, fresh anointing, mafuta mabichi, oh Bwana nikuse tena, sitaki ile ya jana, nataka mafuta mabichi leo, yateremke hapa, Bwana uteremshe. Niguse, niguse, mwambie, niguse, uniguse tena,
uniguse tena, niguse,
mafuta mabichi. Unicuse tena, buona.
Unicuse tena.
Hey!
Kwako, sasa baba, usemerale.